fotonoga e jenai yidu ganyo maada annabi isa janno no jokkube mobbe woyobe yidu yimbe fo wo hay aybe membe wota en anyobe yon yidube annabi isa yewtuno talol fi gorko go on hari hino yaade e lawol wuybe nangimo yane makko piimo kisagata go yude lenyol go yiimo ka o piya don wallina mo barmina o habbe koyngal makko ngal ka o barmina don o jetti kanko annabi isa wadi mo ka hore on tuma o jetti mo nabbe kalabtani ko don o nyawndimo kanko kadi o yobi doctor fi yondaru on nawnudo ha haifanam annabi isa wi en duwa yidude en walla kala kala mo ala hay yimbe be lejjigo e wonbe rewde Allah mabbe go.